と似た、ハエと似た、ハエと似た、アイアイと似た、アイアイと似た、キャロラニェ、ハエと似た、ハエと似た、ハエと似た、アイアイと似た、アイアイと似た、キャロラニェ。変にして何ミニブシケて、変にブセ何ミニブゴセ、wakamsema mpenzi huyu mtoto bado ni mdogo, kwanza mwana mziki anaweza ni malaya, nitafanya nini ki nipate wa kudumu naye, nipate wa kuishi naye. Hetulia nikupe mapenzi, hetulia nikupe mapenzi, hetulia nikupe mapenzi. Mama nimechoka, mama nimechoka, mama nimechoka, mama nimechoka, nimechoshwa na machungu, mama nimechoka, nimechoshwa na maneno, mama nimechoka. Leo niko na chuma, kesho niko na sare. Leo niko na chuma, kesho niko na sare. Mapenzi haya pakarini, mapenzi haya pakarini. Mpenzi nishike na mimi nikushike, mpenzi nikuse na mimi nikukuse, na doa roho zitauma. Najua roho zitauma, najua roho zitauma. Rumba, 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 rumba. Cheza, cheza, dansi, dansi, cheza, cheza, rumba, 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 rumba. Wapiri nimekuachia, watatu nimekuachia, wanne acha niwe naye. DJM.com.